naitwa So ndani ya KC Records. Mizi Salimi J Drama,
J Drama on the beat.
Wanaitwa Mapendeze aka my sponsor, ondo wajanja zamani aka Vibopa. Hawaishiwi so mapenzi so pesa, wana majabu yao na waita mamposa. Wanafatu lito nacho, wangali sura wala kaku. Maisa wa zamani hawana baya, mwisho siku maisha ni yako. Kama na shoga mchunge wako, maisa wa zamani hawana baya.
Washi milele ma sponsor, wajenge sana mungu.